Minisita ekola ku nsonga ez'ebyenjigiriza kuyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyebigezo kiyuga National Examinations Board. Efulumizo yava mu bigezo by'abaana abatuula siniya mukaaga omwaka oguwedde ogwa 2025 ne bategeeza nti babaddewo okweyongera ku muwendo ogw'abaana abatuula ebigezo 17.12. Abaana 16,644 be bawandiisibwa okutuula ebigezo, wadde nga omuwendo guno gwakendeddeko okukkakkana ng'abaana 16,517 be batudde ebigezo 17 ku bo babadde bawala, 4 babadde baana balenzi. Odonga ategeezezza ng'ono ye ssenkulu w'ekitongole ky'ebigezo nti abayizi 18,810 baayise era nga bagenda kufuna ebbaluwa ezibakkiriza kkakasa nti baakutuula siniya ey'omukaaga. Ategeezezza nti abayizi abawala baakoze bulungi kusinga kuba naabwe abalenzi. Bagaze kwenta abayizi bongedde okukola obulungi amasomo kuli ery'okubala, essomo ery'ebirungu bya science chemistry, ery'ebyobulimi geography, ebyenkula y'ensi n'essomo ery'ebyenfuna. Bategeezezza nti abayizi ababbye ebigezo bakendedde ng'abadde mu bifanamu 7 ku ebyo ebifo 12,452 ebyakolamu ebigezo okwetoola eggwanga lyonna. Ssentebe w'olukiiko olukulembera UNEB Professor Christine Obua ategeeza nti omuwendo ogw'abayizi abeewandiisa otuula ebigezo ne batalabikako gukendedde, yoleka nti amasomero gatandise okulondoola abayizi baago basobole okumaliriza emisomo gyabwe. Ng'amasomero tuligwa gatandise okuyisa ebivvulu okuyisa abaana obulungi ebigezo, era nga kuno kwe kubadde essomero erya Hebron High School erisangibwe Mukono, St. Cyprian High School erisangibwe Kyabakadde, St. Bale ku Dembe Kisoga, Kakungulu Emolius ne Secondary School erisangibwa Kibuli, Umusa High School erisangibwe Mityana, St. John SS Bombo Kalole, Baptist High School erisangibwe Kitebi, St. Mary's SS Gayaza, Lumuza High School we Mabuye Mpigi n'amalala.